Bismillahir Rahmanir Rahim. Ukuthola izibusiso eziyishumi. UHazrat Abu Huraira radiyallahu an ubika ukuthi uRasulullah sallallahu alayhi wa sallam wathi: Umuntu othumela idurudi kimi kanye uAllah subhanahu wa ta'ala umbalela izenzo ezinhle eziyishumi encwadini yakhe yezenzo. Ukusondelana noRasulullah sallallahu alayhi wa sallam okukhethekile. Uqadhi Iyaz wayekade eyimuhaddis eyahamba phambili ngesikhathi sakhe. Wabhala incwadi ekuthiwa i-Ashifa eyayimayelana namalungelo kaRasulullah sallallahu alayhi wa sallam nokuthumela idurudi kuye. Kubikwa ukuthi umshana kaQadhi Iyaz wake wabona umalume wakhe uQadhi Iyaz ephupheni ehleli noRasulullah sallallahu alayhi wa sallam esihlalweni sobukhosi segolide. Ngokubona isikhundla nenhlonipho umalume wakhe ayikhonjiswe uRasulullah sallallahu alayhi wa sallam wamangala wathinteka kakhulu ngenkathi uQadhi Iyaz ethola ulwazi lephupho lomshana wakhe nokumangala kwakhe. Wathi kuye, wemshanami, bambelela kuncwadi yami i-Ashifa futhi uyisebenzise ukuze wamukelwe uAllah subhanahu wa ta'ala. Ngale ndlela uQadhi Iyaz wachazela umshana wakhe ukuthi into eyadala ukusondeza kwakhe kuRasulullah sallallahu alayhi wa sallam incwadi yakhe i-Ashifa le ayibhala egcwele idurudi kuRasulullah sallallahu alayhi wa sallam nezindaba zothando lukaRasulullah sallallahu alayhi wa sallam.